This goes out to all the sexy ladies in the house. I want 10.
RJ, DJ, all day, baby.
My song is right.
It's nice music.
Sexy mama, sexy mama, sexy mama, sexy mama, sexy.
Wake up and don't get Insta. Ama Snapchat utaona. Mamiji weka vimoji vifilter. Visura vyao vimenona. Wanavojesha beduana za makeup. Wezi pita bila kudouble tap. Vima uwa uwa wanavyoji snap. Wanatukomesha status WhatsApp. We masepetu sex. Hairini woya sex. Hamisa mobeto sex. Lulu diva sex. Mama cookie sex. Yoketi mwekelo sex. Elizabeth Michael sex. Yaki wapa
sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex.
Kuna wanaofaa mawiki. Na wanonyo avidukuduku. Kina mbalulu na gigi. Kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo kitembea. Kama wanakanyaga tope. Fiuno vimewalegea. Kama wanapiga yope. Tana Shadona sex. Vera Sidika sex. Sanchi Waldi sex. Kajala Masanja sex. Zari the Bossy sex. Juma Lokole.
Kwa nimekosea wapi wajumbe?
Okay, let's go.
Sex, sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex.
Lina Sanga
sex.
Nancy Sumari
sex.
Flaviana Matata
sex.
Miriam Odemba
sex.
Esma Dangote
sex.
Shilole Shishi
sex.
Tunda Cappuccino
sex.
Messi chocolate
sex.
Mashalafu
sex.
Nana Maposi
sex.
Rashida Wanjala
sex.
Dida Masham Sham
sex.
K. Johnson
sex.
Helen Kasimoto
sex.
Fimari Onespa. Official Night
sex. Comic Slicer.